va Radio Virgin America. Turabasuhuje inshuti muteze amatwi Radio Virgin America, tubaha ikaze mu makuru yacu mu gitondo cyo kuri iki cyumweru i Washington DC. Muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Amakuru turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 n'ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari cyohere mu Rwanda, aho Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yongeye kwemezwa n'ishyaka rye rya FPR Inkotanyi nk'umukandida uzarihagararira mu matora ateganijwe mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka. Ni mu nama rusange y'ishyaka riri ku butegetsi mu Rwanda yateraniye i Kigali ejo kuwa gatandatu guhitamo uzahagararira iryo shyaka no gusuzuma uko ryakoze mu myaka irindwi ishize. Muri iyo nama, ishyaka FPR ryashyize ahagaragara icyegeranyo cyerekana uko manifesto yaryo y'imyaka irindwi ishize yashyizwe mu bikorwa, ndetse ryerekana n'ibyo riteganya kuzageraho mu yindi myaka itanu iri imbere. Ahanini ibyibanzweho muri icyo cyegeranyo bishingiye ku iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage mu nzego zinyuranye, harimo uburezi, ibikorwa remezo, ubuzima n'ibindi binyuranye. Ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi mu Rwanda riba irya mbere mu yemewe muri icyo gihugu kwemeza umukandida uzarihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka. Perezida Kagame ryatoranije afite imyaka 66, muri yo 24 hayimaze ari perezida w'u Rwanda. Muri manda asoza imyaka irindwi yateganijwe n'itegeko nshinga, nyuma y'uko rivuguruwe, komisiyo y'amatora mu Rwanda yemeje ko yatsinze ku majwi arenga 98%. Mu makuru y'imikino, imikino ya Basketball Africa League yatangiye ejo kuwa gatandatu ku nshuro ya kane. Iyo mikino yabereye i Pretoria muri Afurika y'Epfo. Ikipe Dynamo y'u Burundi yashoboye gutsinda iya Cape Town Tigers yo muri Afurika y'Epfo. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana.
Urukino rwa mbere umugwi wa Dynamo wakinye mu nkino za Basketball Africa League Pretoria muri Afurika y'Epfo, uwo mugwi wo mu Burundi watsinze Cape Town Tigers yakinira imbere y'abakunzi bayo ku manota 86-73. N'urukino Dynamo yagumye imbere y'uwo mugwi wo muri Afurika y'Epfo kuva urukino rugitangira kurinda rurangire. Abakinyi batanu Dynamo yaguze kugira bayongere inguvu berekanye ko bafise ubushobozi bwo gufasha Dynamo kugera kure hashoboka. Otobo Israel yinjije amanota 21, cyo kimwe na Brighton Anthony Hopps yinjije amanota 20, bafashije bimwe bigaragara cyane Dynamo gushikira insinzi. Ariko tutibagiye akazi gakomeye cyane kakozwe na Morakinyo Williams, yafashije umugwi wiwe cyane kuzibira. Iyo nsinzi ya Dynamo ishobora gufasha uwo mugwi kwitwara neza mu rukino ruzoba kuri no w'Imana isaha 10 mu masaha y'Ubujumbura na FUS de Rabat yo muri Maroc, kuko abakinnyi bamaze kubona ko byose bishoboka. Iyo FUS de Rabat mu mukino ufungura yatsinze Petro de Rwanda yo muri Angola ku manota 82-73. Iyo nsinzi ya Dynamo, Olivier Ndayiragije icegera cy'umumenyereza wa Dynamo yabwijwe irya Amerika ko bayikesha ishaka ry'abakinnyi.
Intsinzi tukesha abakinnyi, abakinnyi cyane cyane ishaka bagumanye kuva urukino rugitangura gushika rubandanye gushika aho bavuza sifuri ya nyuma. Babona ko ishaka gufashanya mu makinnyi bacu, kandi twabonye ko n'amarobo twayafatse rwose kandi byakunze. Ama urukino rw'ejo tuzagerageza gushyira ingufu cyane cyane kuri defense, tubeze gukosora kuko twabonye ko yo maperiti do bare ku minota ya nyuma twari ko turata. Nibaze ko ari byo tuzovugana n'abakinnyi hamba tuse turaba na ekipe FUS ingene nayo nyene ikina turabe natwe ko twakoraba defense yabo na atake yabo yibarakina kugira natwe turabe ko mace yeje twoye negosiya neza.
Abakunzi ba Dynamo bakurikiye urwo rukino bari Bujumbura banejerejwe n'iyo nsinzi y'umugwi wabo, bakabizera ko n'izindi nsinzi zizoboneka.
Sinavyakiriye neza, numva niho reka kuryoherwa ekipe yawe iri ahantu hariya, kabashoboye kuvyifatamo neza. Biboneka yuko abaperezida n'abamambre hari ukwitanga kundi batabashizemwo, meme n'abakinyi bandi bazanye n'abakinyi bafise amatala. Nono abona ko umusaruro kuri uno munsi utanguye kuba neza, twizera ko nibikurikira ari uko nyene.
Ugo rukino rwahatswe gusiba. Abarongoye Burundi bari barahiye bararengwa ko Dynamo idashobora gukina yambaye impuzu za Seko Visit Rwanda, ngo kuko badashobora kwamamaza igihugu bafitanye ibibazo. Amakete ava mu ishyirahamwe rya Basketball mu Burundi yacanacanye ko gushikaho babwira Dynamo ko izo nkino yozireka niba Visit Rwanda itavuye ku mpuzo bakinana byagiye kurangira dinamiki nyugurukino ku myambaro yabo amajambo Visit Rwanda afukishije agatambara kirabura ibyashimishije abakunzi ba basketball mu Burundi kuko iyo dinamira mu kidakinye yari gucibwa ihadabu rizosubiza inyuma cyane basketball mu Burundi kandi yari kiratera intambije imbere ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter president Evariste Ndayishimiye yagize ati ndakeje cyane umugwi w'umupira wa basket Dinamo kwiteka uri kuratera Burundi ningene uri kuritwara neza mu nkino zo muhiganwa bal uno munsi ukabutahanye iyindi nsinzi turabateye intege mu nkino zizokurikira mutere imbere nk'umuzinga turi kumwe namwe Desire Tungimana Kigali ijwi rya Amerika
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi tugeze mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda
Ibyiza kuri mwese mutajya muhwema gukurikira gahunda zose za radio ijwi rya Amerika tukumvikanira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu FM ndizera mukomeje kugubwa neza aho muherere mu bice bitandukanye by'isi kuri mikro rero muri kumwe nanjye Karimina Patrick Bikers ubuzima busanzwe habaho kuvuka gukura ndetse no gusaza iyo umuntu avutse ibintu byinshi abantu barabimukorera kuko nta mbaraga bafite yakura rero akaba afite imbaraga nawe akikemurira byinshi abakeneye yegije mu gihe cyo gusaza cyangwa igihe twakita nk'izabukuru imbaraga z'umubiri ziragabanuka abenshi iyo bageze mu zabukuru baba bakeneye imbaraga zibafasha mu gusaza neza hari imyumvire yuko umuntu uwo ari we wese ngo ugeje mu myaka 63 kuzamura ngo ahabwe inkunga y'ingoboka cyangwa se abakwiye guhabwa inkunga imufasha mu buzima bwa buri munsi hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye abantu bakunze kujya mu kiruhuko cy'izabukuru baba bari mu kigero cy'imyaka hagati ya 60 ndetse na 65 Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda zitandukanye zo gufasha abageze mu zabukuru aho twavuga nk'inkunga y'ingoboka ku bageze mu zabukuru kugira ngo ibunganire mu mibereho yabo ya buri munsi iyi nkunga n'amafaranga bahabwa kandi akabafasha mu kwikemurira ibibagoye no kwiteza imbere gusa abantu bamwe na bamwe bumva ko iyi nkunga igomba guhabwa buri wese ugeze mu myaka y'izabukuru ese kuko umuntu wese ugeze mu myaka y'izabukuru abakwiye guhabwa inkunga y'ingoboka cyangwa se nyuma yo kuba ugejeje ku myaka fatizo ntago bihagije gusa ibazo byo kwibaza byo ni byinshi munyemerere nakire mugenzi wanjye Imana Ishimwe Noel atugezeho byinshi bitandukanye kuri ingingo
ubu ntago nagira ngo ndagira icyo nkora ndagira nk'intwaza ngaho ngisimpa
Mu Rwanda umuntu wese urengeje imyaka 60 y'amavuko atangira gufatwa nk'ugeze mu zabukuru nubwo hari abageza muri iyo myaka bagifite imbaraga zo gukora n'ubushobozi mu bukungu Leta y'u Rwanda yashyizeho politiki yo guteza imbere imibereho myiza y'abageze mu zabukuru hashyirwaho na gahunda yo guha inkunga y'ingoboka abageze mu zabukuru batishoboye uyu mukecuru w'imyaka 92 utuye mu kagari ka Nyakerera umurenge wa Kigarama mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda n'umwe mu bageze mu zabukuru bahabwa iyo nkunga y'ingoboka twasanzwe mu nzu nto y'icyumba kimwe abanamo n'umwuzukuru we muto umufasha uturimo two mu rugo
mwunganye umushyitsi
aba hano wenyine se
muraho mukeshe yego
tugeze mu rugo tukinjira mu nzu imvura yahise itangira kugwa
nibwo Tereza nyamakuba mfite imyaka 92 nari nabye ibyaro 15 bose barapfuye hariho batatu abakobwa batatu
aradusangiza uburyo iyi nkunga y'amafaranga ahabwa imufasha
ari amafaranga ibara yampaye numva ndishimye ntangira kugura 9 ngeze aho rero ndabika batuma nkabika nagiye ingura nayiguze mihene urumva yangiriye akamaro noneho bakajya bampahira n'utwo indaryo ariko nshaka kugeza n'ubungubu ubungubu ho yanze kujya ajyayo ngo ntabwo azajya afata ari ukwezi kumwe amara amezi ajya
Hali.
Ya kajayo hakagua mahali kumi na mbili.
None se ayafatira ku murenge.
Hirya no hino mu Rwanda humvikana bamwe mu basaza n'abakecuru bavuga ko bibaza impamvu nabo badahabwa iyo nkunga y'ingoboka ihabwa abageze mu zabukuru batishoboye, bo bakagaragaza ko bumva ko umuntu wese urengeje imyaka 60 y'ubukure yakabaye ayihabwa. Abatwaganiriye nabo mu murenge wa Kigarama.
Iyo ngiye kuyihabwa kubera mfite ubu nkubu urabona abana bana nyina wabo agwa cyo turabyifuza ko nako tubibona n'uje umva nije uyugongo
kugira ngo umuntu ageze mu iyo myaka yose arakagombye gufana
ah yewe none hari makarenta ah
bitwibije n'ibyo nako sinde ubundi ko numva itegeko rivuga yuko umuntu ugezeje muri iyo myaka agomba kwihabwa none ahibye bivuga ngo ntagare bose ntabwo myumva
cyangwa mu mudugudu wose ndumva ihabwa abantu babiri bonyine
mu rwego rwo kugira ngo abaturage basobanukirwe n'uburyo iyi nkunga y'ingoboka igenerwa abageze mu zabukuru batishoboye mu Rwanda itangwa n'ibishingirwaho. Muri iki kiganiro ejo twaganiriye n'umwe mu bayobozi mu nzego z'ibanze ari nazo zikurikiranira hafi uko hatoranwa abagenerwa bikorwa hakanatangwa iyi nkunga muri iyi gahunda. Mu kiganiro kigufi twagiranye n'umuyobozi w'akarere ka Kirehe Rangira Bruno arabigarukaho.
Kumyumvire nibyo hari bamwe babumva ko ari amafaranga leta irimo gutanga akumva ko yayabona ya bamwe bakayita kara yari abakuze ariko iyi gahunda iyi politike ireba utishoboye kandi udafite n'umuntu mu muryango ushobora kumufasha.
Ese bica mu yihenzira kugira ngo umuntu ugeze mu zabukuru ahabwe inkunga y'ingoboka ihabwe abageze mu zabukuru batishoboye?
Ubu icyo navuze icya mbere na mbere nuko abatishoboye kandi adafite umuntu mu muryango ushobora kuba ufite akazi gahoraho cyangwa ushobora kumufasha, icyo gihe byemezwa mu nteko y'abaturage mu mudugudu. Abaturage nibo babazi umugenzi wabo, nibo babazi umuturanyi wabo uko abayeho n'umuryango uko umeze. Umudugudu hamara gukorwa urutonde rukemezwa ku rwego rw'akagari ariko rukanemezwa ku rwego rw'inama njyanama y'umurenge, akaba aribwo umuntu ashyirwa kuri gahunda.
Abahabwa inkunga bahabwa inkunga ingana iki sofa?
Ubundi inkunga bahabwa iyo ari umuntu umwe mu muryango ni 70,000 ku kwezi, mu gihe ari abantu babiri umuryango w'abantu babiri ni 12,000, umuryango ugizwe n'abantu batatu ni 15,000, n'umuryango ugizwe n'abantu bane ni 18,000, batanu no kuzamura ni 21,000. Ubundi aba ari amafaranga abatunga ariko haba dukora ubukangurambaga, inyigisho no gukurikirana imibereho yabo, tukabakangurira mu rwego habaho gahunda yo kwizigamira, hakabaho gahunda niba ushobora kuguraho itungo cyangwa n'ikindi cyagufasha nabyo ukabikora, ntujye kuyarya gusa ariko akagira n'ikindi yakumarira mu rwego rwo kuzamura imibereho cyangwa ubukungu bw'umuryango.
Hari bamwe mu baturage kandi bibaza impamvu ngo hari ubwo umuntu ashyirwa mu bahabwa iyi nkunga y'ingoboka igenerwa abageze mu zabukuru batishoboye nyuma y'igihe runaka agakurwa ku rutonde.
Ahubwo baravuga ngo umuntu ugeze ku iyo myaka yose agomba kuyahabwa, ariko noneho bagenda bagira gute ari nuba yaragezemo ayahabwa kandi bajya kunukana bamuvanyemo ahubwo bamusimbuje umuntu akomeye?
Umuyobozi w'akarere ka Kirehe Rangira Bruno arakomeza asobanura impamvu zishobora kubitera.
Kuri iyo gahunda yo kubona inkunga y'ingoboka ntabwo umuntu avuga ko ayijyaho ubuziraherezo. Iyo igihe cyose mu muryango we hari ubonye akazi cyangwa hari ubushobozi bugaragaye, icyo gihe ntabwo akomeza muri iyo gahunda. Ni nayo mpamvu buri mwaka haba kongera gusuzuma rwa rutonde, kongera bigasubira ku rwego rw'umudugudu na kongera kwemezwa kugira ngo iyo gahunda ikomeze. Bigasaba ko twongera kuvugurura cyangwa no gushyiramo abandi.
Ibarura rusange riheruka mu mwaka w'2022 ryerekanye ko abantu bafite imyaka 60 gusubiza hejuru mu Rwanda basaga 862, ni ukuvuga ko ari 6.5% by'abaturage bose. bisobanurwa ko inkunga y'ingoboka yitangwa harebwa urugo n'abarugize hatarebwa nyirurugo gusa. Iyo urugo rutishoboye, nyirurugo adashobora gukora bitewe n'uko ageze mu zabukuru cyangwa afite ubumuga runaka, ariko muri urwo rugo hakaba harimo undi muntu wabasha gukora, icyo gihe ngo ushoboye gukora muri urwo rugo ahabwa akazi muri gahunda izwi nka VUP. Iyi gahunda yo guha inkunga y'ingoboka abageze mu zabukuru batishoboye ishyirwa mu bikorwa hirya no hino mu gihugu. Mu karere ka Kirehe twibanze muri iyi nkuru, ubu abahabwa inkunga y'ingoboka muri rusange bagera ku 2,600. Nitwa Noel Manishimwe, nshimiye wowe ukurikiye iki kiganiro ejo.
Aha ngaye guko rero bakunzi bashereye mutubwire, ese mubona hanozwe iki kugira ngo inkunga y'ingoboka igere ku muntu ko kuyikwiriye? Muratwandikira munyuze kuri nimero yacu ariyo 0787581814 cyangwa se 0782082. Mu gihe kandi muri kohereza ibitekerezo byanyu, reka twumve agace k'ikinamico Tambagira utekanye. Tugeze ku gace ka 12, reka dukurikire.
Kana Christine na Matata bafite impungenge z'uko zahabagejeje mu mugoroba wa joro atarava ku ishuri, bibaza icyo yabaye byabayobeye. Ariko kandi Zahabu na Patrick bungutse igitekerezo cyo gushinga debate club izabafasha kunga ubumwe hagati y'abanyamuhire n'abanyagatako. Ubu bimeze bite? Nimukurikire umukino.
Muyo nari nkwitabye.
Ubu sije naguhamagara nibwo wibutse kunyitaba ta?
Nakwitabye nkubwira ko ndi mu bwogero. Ahubwo banze utanyumvise.
Ikoza ha?
Karame.
Kuchunda akasa?
Mbabarira Muyo. Nijoro nashatse kugusobanura mbonese wigendera n'umujinya mwinshi. Nyine ndavuga ntireka mbanje nkore kucururuke.
Mbira rero nacururuke. Niko? Nimugoroba watinze. Kandi ntumbeye.
Rero Muyo. Ejo baduhaye umukoro wo mu ishuri, noneho bawuduha isaha zo gutazegereje. Bituma dutadutinze.
Umva ngo urabeshye. Abandi ko nabumvaga bamanuka mu kayira.
Abandi sinzi ibyabo, ariko nyine ishuri ryacu ryose ryatashye ritinze. Niki cyantindije nta kindi.
Zaha. Ndagusaba ibyo ukora byose uzitwara bike. Sibyo? Ntuzandavure ngo nuko utabona ibikoresho by'ishuri uko byifuza. Cyangwa se ibindi byangombwa nkenerwa ngo wumve ko ugomba kubishakisha mu bundi buryo butari bwiza. Sibyo?
Humura Muyo, ntabwo nawukoze isoni.
Ndagusabye rwose. Ibaze rero ugize utyo kwishyura mu bikorwa by'uburaro kangire. Rubanda bagatangira kuvuga ko ari ukurerwa n'umusiribateri utarererwa mu muryango. Urumva utaba usize icyasha kandi ntako ntagira? Tekereza amagambo y'abanyagatako. Ibaze ibyo bavuga.
Muyo, ni ukuri mbabarira sinzongera.
Ndakubabariye.
Urakoze.
Ariko ntuzongere gutuma nicara hanze amasaha angana kuriya ngo utegereje. Urumva?
Ndumva.
Ariko uguze umuhangayiko mba ndiho. Nibaza ukuntu uza guhinga kuri intere cyangwa uri umurambo abanyamuhire bakwirengeje.
Ariko Muyo.
Ndakumva.
Rero ibyiza wajya untegereza ari kuri muntu uticaye hanze. Kuko nubwo nkubwiye ko ntazongera gutinda, ariko muri iyi minsi mfite amasomo nshaka kwigana na bagenzi banjye. Kandi hari igihe tuzajya dutinda.
Aho ntimunyumvira?
None sinzareke kwiga Muyo. Ubu se umunsi natsinze cyane, dore ko namye ngira amanota mabi nsibira. Sinzaba nguteye ishema mu gihe nasibiraga cyane nkiba kwa nkuru nziza.
Yewe, wa mugani cya mbere ni amasomo. Dore ko ari yabayakujyanye. Gusa ujye witonda. Sibyo? Kandi utahuve mu mayiro.
Yego Muyo. Kandi ni ukuri urakoze cyane kungira inama. Hagati aho rero Muyo, ndumva nifuza kuza kujya kubaza marume nkuru nziza icyo mama yazize. Wowe duke wari uzi waratumbwiye. Nawe rero agomba kugira ibyo ambwira.
Mbega Damasi ngo urankoze isoni.
Nakoze iki se kandi nkuru nziza?
Ubonye ngo ejo nze natunya nshira iki n'amabuye nkuzaniye inkuru nziza? Ningera bambwire ngo tubisikaye ijyana ibicuruzwa hakurya y'umupaka.
Ejo si warakoze?
Ntabwo nakoze nyine. Uturutse iwanjye aricyo kinzanye.
Amafaranga yanjye wari wayabonye se?
Mva kandi.
Ariko wari uje uyazanye.
Usetama wowe ibiti byawe. Ntusubiye se umukobwa wanjye uramwanze? Ugiye kongera kunyishyuza?
Ngira nyine iyo nkuru nziza, ureke kunyicisha amatsiko.
Nyine?
Ishundi ko namenye inkuru nziza ko umugeni wawe yabonye akazi.
Reka reka
sinabwo nari kwicara rero. Naravuze nyine katse mushaka nkubwije.
Nuko nuko di. Bazaje gukorera ise.
Ibyo byo ntabwo nigeze mbyumva. Niba batabivuzeho, niba ari nge utabyumvise. Ntabwo rwose nje nta kintu mbizeho.
Ubuze gutega amatwi ngo unyumvire neza. Ndi nguze kuba makuru yuzwe.
Ntabyo nzi pe.
Ubuse murunze. Aramutse agiye gukora kure nka mubu. Sinaba mumbye kabiri.
Reka 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 gukorera kure sibyo birimo. Ni se dama. Ubundi bayi no kwambukiranya imipaka. Ari cyo bitwaye ntujyana y'icuruzwa buri munsi.
Oya. Ugombwa kumenya rwose murunze.
Ni ngombwa.
Eh, iriganiro yakurira hafi. Eh, najya nsimbuka nka musubuze. Cyangwa nka banamu wa lift muri akamyo yanjye. Sibyo eh mu rwego rwo kurushaho kunoza umubano no kumwegereza burushijeho
eh ko wa muganiti gusadama
eh
ari kigiye guhinduka
eh n'igiki
ine urabona ko umukobwa wanjye hejuru ko bari mwiza kandi akaba yararangije kaminuza noneho hiyongereye no kuba agiye gukorera amafaranga
byiza se nyine eh ngiye tugafatanya kuba kuri
ibyo sinjya
eh
ariko nawe urumva ko impano zazongera
eh Mwere mwumve ugitangiye nibikinyo nzi bibagide ndyanje n'utangiye kwishyira mu byiza
eh ntabwo ndibagiwe ariko urumva se umuntu yarangije kaminuza none nabonye nakazi ahubwo nirye te ndiba
ariko akanago
oya niko bimeze
urunzi
yakumva
ubu ni nashinye umukobwa wawe ushake kunza nawe amananize guma mu murongo twavuganye ibyideni njye uzabigukuriraho cyangwa bikagumaho ibyo kuzamura inkwano nabyo ninjye uzabyifatiraho umwanzuro kwanze nanjye siziya yanjye mabyiriza
oya dama oya ntakarire oya natebyaga wa muntu we natebyaga ariko rero burya agaciro ko kariyongera
umukobwa ugomba kubanza ukamunyereka nareba kuko nimba ari mwiza nareka kujya mura mbivuga gusa narabibona
ibyo gusa umva uzapanga umunsi uzimurebe rwose eh gusa umwanya wanjye urabizi ko muri iyi minsi ntahagaze neza rero byumva ko ugomba kuzangurizaho kuko
ibyo ntacyo bitwaye ayo madeni yose siko nzayakura ku mwano igira ikibazo
karame
ruka gatambaje kuraka gasherutse bikumunamira ngo ndegukomeza
ahubwo se yubukaretse nkaga gutomerera mu rugo Kristi
oya nyamu wahinga icyo cyangwa ukazabaho ngahakira
reka nicara mbanze nka gutomera
yego rwose
mereza wa mugani mfata imbaraga
Ndako se gutomera.
Yewe. Karyoshye kube. Erega Kristina n'ubundi suko mba ntananiwe. Ahubwo nuko mba ntanguranwa n'isaha zo kurya ngo ntahe nge guteka.
Nikuze ko wagira ngo mu rugo wenyine. Umubyi watango cyangwa umugore nkunzi za yatetse no mugihe atagiye ku kazi.
Eh kuko Mwini nziza jegu ina mavi mwashiga ngulatezi.
Goko ya goko.
Tuwa nyinyi ya kienga makumi ya vizi. Icho chino kwa sinara ya jikona. Mwa sinana tumajikona.
Mwini suzinda na mali.
Mwazi. Kwa suru kwa nyi waveri. Kwa washa kanyi wafata nyebile mwari chwe kashuru kwa kwa nyi. Kwa nuru watu waveri. Kari kujumenya kwa hali milimu ya jene wabagawoni ya jene wabagumi. Iwa zumugawe ya jemu mwono ngulatezi.
Wee. Kwanza riko byo guhinga tureke twiganirire. Ahubwo se ndamenya mpera yewe. Ko n'iki kibazo mbona tugomba kukiganira.
Ariko Kristina nawe noneho uransekeje. Ibintu byose bibonamo ibibazo.
Nayo ni ingingo tugomba kuganiraho da.
Aha.
Ariko nta kireka tuzashaka undi mwanya tuganire ku bijyanye no kugabana imirimo. Reka twihutire kuko twagombaga kuganiraho uyu munsi. Hanyuma sana mare
ndakubaze
nziza ntarongera kugukubita
oya da
muri iyi minsi nta ntonganya n'inkoni biri mu rugo rwacu kakubwire n'ubundi nta wundi ukorera ngo aragukata kuko tushije ikintu cy'uyu munsi ngaho twicara umbwire neza
ntakinyota ariko
ni shaka kunganiza aho nabiketse kandi humura sinongera kurira
n'ibyo urumva ukomeye
yego wenda si cyane ariko ubu byibura nduva nagusubiza ibyo wambaza byose ntahunga ikibazo nka mbere
buriya rera na Maria njyewe sinavuga ko byari uguhunga ikibazo gusa ahubwo harimo no kuba utarasobanukirwa ibigukorerwa
ubu se nayoberwa iyo nkorerwa nte Christine ubu gukubitwa nibyo nayoberwa gutukwa no guhozwa ku nkeke nibyo nayoberwa kumba zibanga ry'urugo umwana yumva nibyo nayoberwa ariko shahu ibyo byose uvuze rero nabyaga ibyo byose byo gusohora urugo wambwiraga no kuba nta ruhare ugera ku gukoresha imitungo y'urugo ihohoterwa rishingiye ku gitsina kandi nk'uko nabikubwiye byanze bikunze inkuru nziza nawe afite impamvu imutera kuguhohotera
ubwo se yaba iriye Christine
none se mbwira na Mare yatangiye kugukorera ibyo agukorera ubu mukibana kukanya yahise atangira kugukubita
oya da twabanje za sherishusho urukundo ruryoshye pe
numva ko mbere yagukundaga ukeka ko byaje guhindurwa n'iki
se nabyibuka Christine
gerageza usubize amaso inyuma akubwira nabi bwa mbere yaguhoye iki
umva mbere na mbere ambwira nabi rero byo ndabyibuka kuko byarantunguye cyane urumva ko ntapfa kubyibaza
yego
icyo gihe rero Dorcas yari amaze iminsi avutse ariko mbona ibyishimo biri kugabanuka nuko umunsi umwe ndi konsa umwana
Dorcas nyine
Dorcas ndi kumwonsa rero ndamubwira nti Sheri wanzaniye amazi mu ibase nkakarabya umwana nkamubikira nkabona uko nteka ibyo turya saa sita kuza ukuntu yansubije
ati iki
ngo tumu uwo mukobwa wawe ngo wahisemo kubyara abanyamirimo nkubitwa n'inkuba ndamubwira nta kagahinja kadafite n'ukwezi niko umbwiye gutuma ansubiza yigenda ati yo kaba gahungu watemesheje rwose
Kristi ndakumva
icyo gihe narababaye umugabo yigiriye mu kabarata yujuje nuko kuva icyo gihe ntangira kubimenyera
bivuze ngo ibyo akora byose abiterwa n'uko abyaye umukobwa yarashaka guhungu
ibyo byatuma umuntu ahindura kamera umwaka ugashira undi ugataha 20 karenga
Sarvetina chambara.
Iriwe.
Vite shaba. Muragenzwa ni cyano kuna kwirukanya iwanyu. Waruvye gukora ikimva niba ari Dorcas cyangwa nyina ushaka. Ntaba hari uzagaruka kubarebeje.
Erega ni wowe nashaka.
Ariko mwoka byara. Ariko abana bo njuranza kunshaka iki. Vimbere wa munyamuhire. Yavuze.
Hari koko ko babivuze kuri ngo nyokoro makuru makuru.
Cyana cyo ni ibi. Cyakunye.
Niko nkuru nzi. Uwo mwana uteragira mu ryo utanumvise icyo gushakira ujya wibuka ko imitungo ya nyina ari wowe uyirimo.
Uhore wumve kandi shamata. Ibyo byisho biturumbuye bitanabona. Ubwo nabyo nabinogora ugasigara ni binogo bigahaniramo n'ubundi ntacyo bikumariye.
Humura nanjye kunuka ntacyo bimbwiye.
Bibangaho.
N'ubundi uri mu bambere banoteje kuva ndi umwana munkora ko mfite ubumuga ngo ntacyo nzimarira.
Baba ndetse gira ngo hari cyo umaze wowe. Nkubwo wetetanye inkoni n'urutwe rubuzi wanjye uze kuwamarika.
Narimbizi rwose ko umwana wa mushiki wacu muryagagura. Itamukurikira ngo atutanamuhitana kuko aje kukubaza ibyo iwabo.
Njyewe ndishakira ko mwamfasha mukangurira uniforme n'inkweto nkareka kwigana ibiteye ibiremo. Naho ibyo by'imitungo byo birabareba.
Ngo urashaka uniforme n'inkweto byonyine?
Yego rwose.
Ok, nako hejuru y'ibyo. Gerekaho n'ibindi nka bibiri by'ingenzi kuri wowe nabyo mbikugururumvira. Kandi uhava uhavuye sinzongera kukubona hano.
Dore mbese ngo inda nini iramusumba
nacyo kiratangiye
ubwo rero kuko avuze ko iby'imitungo ari ibitureba atari byo bimuzanye
uhise turatangiye kumwemerera Jari na Jabana ngo hatatabigira ikibazo gikomeye ukabisubiza mbwira mbi urugomata
ndahava
n'umuntu umva shana nawe mukurikira ikibazo cyawe nakinjije ko nta mafaranga mfite none
ntawe ufite ariko najya mu isambu ya mama ngatemamo urubingo nkagurisha ngakuramo ibyo nkene
ariko ntimunyumvirara
none se sibyo
nk'ibyo by'amasambu n'urubingo wabikure wagakoga kandi mata
mata
n'udapfa nzapfa uwamaze no kumubwira ibyo nyine yasize agabanye zahataha taha se nyine
ahubwo se wisuni
pompa mu maso kuwakano genda nyoko nta mitungo yagiraga umugore atagira imitungo ati ntusite bano nyine
Cha utani buturutse nyako yadukoresha najya gushingirwa mu nziko. Toto kasenye.
Izira cyasha. Cha kwitaje ndumva hari nubundi buryo iki kibazo kigomba gukemuka.
Nshimiye buri wese wagize uruhare kugira ngo iki kiganiro gitambuke by'umwihariko Mizero Crispe we yari ku buhanga bw'ibyuma na Nadine Uwamahoro wari uhagarariye iki kiganiro. Mwari kumwe nanjye Karine Patrick na utaha.
Nshuti mu duteze amatwi mu masagonda make turaba tugeze ku isaha 12 umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri